TheTeamSafi.com. Wendy the Azo, I tell her to Kati Kati.
Napambana sana mchana kutwa kutafuta, bila bado siku na utamani. Nakaza kila kona kila sekta nazishika, hili mkono wangu wende kinyoni. Baba mama ni kuwepo na ndugu pia, kwa sasa nipo peke yangu, kokote walipo na waombea. Waishi salama ndugu zangu, we kama unampenda baba yako piga kelele kidogo. We kama unampenda mama yako piga kelele kidogo. We kama unampenda baba yako piga kelele kidogo. We kama unampenda mama yako piga kelele kidogo. Na sakafta ni lefta ni pugu kari yako, na kaza na kaza mwenenu siya ubisho. Kilakshal kilakshal pugu kari yako, pambana sana mixa kuzibu wavyo. Nikicheki getora kwao na pesa za kwao, ukikosa kodi zogo. Geto kunguni kibao, mimende kibao, na pesa hakuna shobo. Mjini noma noma, mjini kupambana, hicho ulicho kipata leo so kidogo. Hoya mjini noma noma, mjini kupambana, hicho ulicho kipata leo so kidogo. Dada zetu kujiuza usifikilo anapenda, mifuko mehupe mekaputu na wanja. Anapaka wanja badaye mkute kiwanja, ukijipitisha mwenyewe tutasanda. Domana tunapambana kutafuta, wana siya kutafutana. Hiviki Mungu anatupa, tumuogope Rabbana.
Azo, on the beat.
Download kupitia TheTeamSafi.com kupata nyimbo mpya.